Talata sappo e goo lewru utti tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio Kalangu e Fulfulde. Ɗimi Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta hemoɗon. Sembe habaruji meɗen hannde haalan dow hippitere waɗaande to enɗen kuure nder région Tilibéri. Hippitere de dalil mum oren naabi en fedde dental pelle leyɗe duniyaaru jinganoje yaadu yeeso himɓe tawaɗe ɗo nder leydi Niger. Daɗɗi andinore mumen gon gan jancude ko waɗi ton enɗen kuure nder région Tilibéri. En kala ndu ni fa hannde dow saɗore maji ɗi iri hippitere de heɓon ɗum wawi waddande himɓe tawaɓe nder golle yilaru daaro kulle tariki ɗo nder leydi Niger. Annafi Souleymane ardiɗo Sarusi kawjiɗo filla semin inde yilaru ɗo nder leydi Niger wi'i ko ɓerɗe himɓe hannden sanne pukkatako sanne warde ɗo enɗen waɗa yilaru nder leydi Niger. Yewtere pindinol studio Kalangu hande waɗan dow nafaka hokkude suka endu kosan inna miccintinen himɓe duni ko go'o lewru utti tan duuɓi ujunaɗi e laso yaade jeɗɗi mayru batu julɗe sembin ɗinde kokkol suka endu waɗa ɗo enɗen nder leyɗe duniyaru. Madan Adamu Nafisa loctorojo noon balliro rewɓe ɓeyna famtini en dow nafaka majjum. Département Kolo e balle yarade région Tilibéri der mun ɗum singi hannden laabi juɗɗinde laabi kawjiɗi filla wartirde hakkillo fukkingo nder cakantararde enɗen yaha yiilowo daara nder ladde kuure to enɗen tireji ɗum ndu haɗama ɗum woni andinore nde Alkache Alhada ministre reedu leydi Niger waɗi kenga dow télévision télé Sahel hawrinde ndu hawjine filla juɗɗinol laabi denaku yimɓe are mumen ka en cingi laabi ɗi enɗen dalila hippitere waɗani to enɗen kuure kiloji laso tati hedde lettugal huɓere ñam e himɓe tubakoɓe du jeegom e ɓiɓɓe leydi Niger ɗiɗo ka en mbarader hippitere ñande mum. Oren dental pelle leyɗe duniyaru jinganoje yaadu yeeso himɓe tawaɗe ɗo nder leydi Niger kengani altine sappo lewru utti tan duuɓi ujunaɗiɗi e laso nder andinore mumen janci sanne ko waɗi to enɗen kuure to bandiraɓe maɓɓe jeɗɗo heɗo tiranɓe ɓe jahaɓe darotireji ɗi enɗen mbara to enɗen kuure. Yves Hamoumou Gachi ardiɗo fedde de duni wattidane ko watta laamiɓe e jow wuroɓe nangani himɓe pelle ɗe enɗen sa kettuna
on voit de plus en plus
jo'o nimɓe noɗo jiya nimɓe waroɓe faabade nimɓe ɓe no cutti nana miccitade ko waɗi maynisro hitande mum muɓɓere ni kamɓe Tilibéri golloɓe pelle diwtaɓe tawi duɓe tawa kena e jahangal gam walloyde ɓiɓɓe wuro tampuɓe ɓe. Ɗum ɗon fuu no holla rafi ndenago tawaɗo har ko darta nimɓe waroɓe faabade ɓe. Woɗi minen himɓe faabotoɓe nimɓe ɓen gomnanti Niger hani renude mum. Ɗum to waɗi ko nder andi nore amin min jetti gomnanti sanne woɗi miɗen mbiya ɓeyda tikkinkinaki far renugol nimɓe faabotoɓe nimɓe ɓe. Amma duyi ɗum do hoore ɓiɓɓe wuro laamiɓe fina tawa e joruɓe gam saabe maɓɓe waɗi komiɗen golla.
Abdou Kadiri mo fedde dental ɗo tiranɓe yiilotoɓe jaha darotireji to enɗen nder kuure ka en du no tawa nder himɓe jeetato baraɓe to enɗen alal bittiɗo enɗen kuure région Tilibéri. Abdoulaziz Taya ardiɗo fedde de duni wi'i ko waɗi ɗum to enɗen kuure wadda mursere mawne sanne watta he tawaɓe nder golle yilaru daaro kulle tariki ɗo nder leydi Niger. Sa kettinoɗen ko wi Moktar Hamadou gam famtinde himɓe.
Hunde
noon ɗum metti ɓerɗe amin sanne min anda fuu ko min mbita nder majjum fuu dow bandimin mayɗo. Nokkure wotorde ni horino to yiilotoɓe andita duniyaaru garta ko kulal fuu wala leymu. On ji'i ko waɗi min anda jonka toye woodi ndenago seni min gaddi yiilotoɓe andita duniya nde dow woni nokkure sakkitinde to min milta no woodi kulle amin ɗe min connata. Amma on ji'i nimɓe ɓe ngala fuu yurmede imanako ngari kippitake nokkure nde wattude nimɓe leysa ɗorma mo tawano nder mum kadi. Nokkure yilaru andita duniyaaru hunde noon ko hoyi sanne. Jonɗo iɗum do ko'e ardiɓe hawsi ɓe e hoƴude laabi ko renata nokkuje ɗen fuu. Ɗum ɗon tan wawi heɓande mosola kippitanɗe gonaɗe no waɗe nder nokkuje ɗen.
Himɓe ɗuɓɓe ni hannde ɓerɗe mumen pukkata ko warde gaɗa yilaru daaro kulle tariki ɗo nder leydi Niger. Ɗum woni haalaji ɗi ardiɗo filla simbinɗinde yilaru ɗo nder leydi Niger haali hano Annafi Souleymane noon niya alal bittiɗo o du dalila hippitere waɗane to enɗen kuure to tubakoɓe jeegom e ɓiɓɓe leydi Niger ɗiɗo gon mbara wakkati ɓe jeehi ɓe daaroyi tireji to enɗen kuure nder région Tilibéri. Annafi Souleymane o du ni wi'i fa hannden ko laabi ɗi enɗen kawjiɗi filla yilaru ɗo nder leydi Niger no kani moƴƴine ƴewtine fondite fa woɗa nani ko wi'i Moktar Hamadou gam famtinde himbe.
Beaucoup de personnes vont hésiter.
Himbe o bakiloji mu en pukata ko kadinde ngari le Niger. Denne dun torran campagne ji kawji di filla jahale din. Gada majju kokkondiral ami habaru do filla yilaru andita duniyaru warti bolum. Gander lawol hawri deji leede duniyaru mawdi gadoji do der nyame di fu sigilaji kewdi gattedi di do kureno. Ko wadi dum metti berde sanne ko wadi kure dum jodaka hunde tariki. Hitande fu ko watto nimbe ujunaji yilo tobe duniyaru ngarta lemun yilade inde badi nyame wodi hobbe tawabe der nyame be fu ngadi ko watta kile kewde kure e jeweede jolodi ladde dim da hebi bero adidi lawlaw burtina dum le nyame jewa kure no yilaru andita duniyaru mawde to jaye e ladde renete ko iri mun duda sanne
de la protection de l'environnement rare.
Dalila diele to udeto wanda maradi jeddiro yuttina dewe e diele peta gulbe garde kawrde ndam gaddi ko ciude duddin donno chama anyeje den du kewi diam faano donno moto hanono ardi do hawju hubere maradi haliri dun laabi du fa hande adama ko watta be diele de nyaami jeha kebono to jodo sayni hande am bonon daji di nonde en dari dimamu sembe mun kan wondo bura sembe ardi be hawju hubere de en dan se kettino den ko Ibrahim mi ko ardi do hubere maradi den dan wi Muhammad mamman gam famtinde himbe.
Pour le moment les familles ont
koreji din jippinama der garuje lokol tawade filagu nokurene wodi bangeje commune tatabo ndiyam dam buri nyamde kambe bangeje tawade badangal gorol golbi dam ndiyam dan nyami kadi anyaje tonimbe mobe tenodo na ko godda majje chami illukenga ne min ko jilabi e wadude koraka iri ko fondi titta anyaje dem de commune pami min andina nimbe ne gallure den tawawta hojande teddengi bono daji fu ndende no nyalande non de min gattata dande e bibbe wuro ben fu e muyobe wallita ngadda mballa gamu yaade to bibbe wuro kambe gallure de heba bonon daji gaddi kebane mosola
commence être gérable.
Ke sappo e tati cuudi ko watta cuudi keme tati e jeddi gese hectareuji hemre e lasudi di diele nyaami balde cakitide de ndan ton der leedi kan tondi kan jia departement Filinge region Tilbury joyen bale du ko watta joyen bale keme jeddo e lasudi tatu e sappo e go o kan goni gala handan to jodo hanono Ahmadu Haruna mera tondi kan jia haliran dum golli do studio kalangugo nanga laso e jena lewru juwe tandu ujunaadi de laso warde nay lewru utti tandu ujunaadi de e laso cede nyamri der lube do andan leedi Niger ni de andari ni be aka nukure to de tawno tonni de andano amma de en dari du fa hande der jeddire de hano de ire warde fadde jeddire de yottade cede de en danno jippo no jeñono en danno hanono sarusi kawji do filla lumo nyabri haliri dum se kettino den ko Nafisa Adamu Siriani en do majjun ko firta e fulfulde
ele jeddirnde do latinde forri e julde la yangadam e leedi enda sendarama gauri kamanaje kany e maro ittetengo leede godde fuccede mun jipporeke do hemrel budel gotel nu wonno ko sima sarusi kawji jido tokkitago lumoji nyamri haliri tiagal mo ndube kolli wiide ke far mbayere ndi enda kanka ciede mum buytaaki beejaaki dun du konna ko wadde ni woni nyamriji di na tawa e lumoji di ko heji kana won ciodongol wala na wadana haniri senen ki seken ele wakati goto ko dubinaade sappo e jene rawane hikka enda beedari wadi san e dow nyamriji di enda dun du ko waddi dun kam wonno nyaw coronavirus lati dun wadi sadormaaji san e der leede enda harfi arzuko mudun em dun wonno ko sima haali nene sen koji gawri ko beydori e do hemre no wadan chapanna e jetati bayer du kondan chapanna e joyi kamanaaje noga e jegon mari tetengo leede du kondan budi jeddi e do hemre
fawarde kenga sappo lewru uttitane duubi ujunaadi de laso do himbe ujunaaji sappo e go e keme nayo e woronje e jeegom cikkiraabe nyaw coronavirus himbe ujunere e hemre e woygu e jettato ka en tawra bibbe nyaw coronavirus gu do der leedi meden himbe du wadobe himbe laso tato e jeenaw kan en may dalila nyaw coronavirus gu himbe du laso e jettato hande gonno gadane safara himbe ujunere e laso tato e dido ka en nyawta dadi der andinore kenga minister leedi Niger kawji do filla cellal himbe du ni wakkati dun jewtino cellal himbe sappo e jeenaw cikkiraabe nyaw coronavirus wala tawrado bibbe nyawu.
Assalamu alaikum sakirado jangwanda ni
alhamdulillah yettore alla anne noy gontirdo harton
ah basi fola rezo oni woni woda hande fesseda
minke yami do nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay filla mun no sadi serne kaw an gado juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sadon nan duka har puufe makko de ndam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri anke ni alama ko wela he berne bolum kan woni he makko
ah nene sakirado accumi hokke jamiroje do ko yawi yawi ko hani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yawi yawi ayyan doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be daran kawma o e jewan cellal makko be jewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko hani sakirado to yeba feysiya da kalay kawma o tefa du konda ni hon ko watte ko sumoto hunuko e hinar do enda ko kawma o sumo hunuko makko hinar makko do ko yawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
I anan nay nyaw godon warti no wi e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaki fe goto no
subhanallahi denka fi on hulgini sanne denkati yewtere meden telefon o fu do ko yawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda du konan faande e goddum kam won to jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi Niger
go lewru uttitane duubi ujunadi de laso yaade jeddi mayru batu julde sambin den de rewbe kokka cuka endu kosan inna kan wada don dan dalle de duniyar sambe hala batu gudu ni woni hukkude sambe kokkol sukabe kosan endu inna gan sambin den de cellal himbe der duniyaru madan adamu nafisa loktorojo balliro rewbe be nanon to andan bi der hubere maradi wi ni ko idun nafa suka he inna andan fuse kittino den ko wi muhammed mamman gan famtinde himbe
lalatuma matanel
ele mu ningol e enu inna kanjum buri kanjum watto ko suka on sella edu tadu yidde hakkune inna biddo edo hisina suka on nyawuji kewdi sanne muyninol gol inna no wodani biyon wakkati suka on no heba yidde hakkune mu e inna
avoir toute l'affection possible de sa maman
wakkati o yahani suka fudde hokkede endu innam
l'enfant doit être allaité
illa suka rimano de hani hokke ennu innu bawad lebbi jeego illito o rimado illa don o hani fudda muynude ennu inniko
l'enfant doit être mis au sein automatiquement
won innirabe gon deni dimi sey wi e be gala kosam no en dun ne wontiri
c'est que les femmes disent qu'il n'y a pas lui
ba ko rewbe no kiya kan en gala kosam han kosam aranan dan kan dijan nonni dan don kosal lobban kan jam buri semmi kan burna fude suka on e hore mum no hokka ban suka on semmi no hisina suka on du nyawuji kewdi han kan dijan dan de suka yari dan no walla red mu wi sofa ba heba ya haladde law to rewbe be seni be gi ay kosam dane jantar sey be biya be gala kosam tawe du kondan kosam aranan dan kan jam woni kosal lobba gan dan don kanjum watta suka heba jamu itterde mum e semme to wallan dum dum e sude kulle kewde seni suka onno musina fuko san anno yahay no jippo warde
plus l'enfant est plus la montée les thèses elle est rapide
to rewbe gondun don no yardi musinde suka mudum fa wada lebbi jeego kano woni ebe kokka dum kulle godde hono haaguy en no dum don ne wontiri
ça c'est la tradition
dum kan tawangal himbe goni no gada don de ko woni hen woni kosan inna dan ni woni ko buri fu suka hokke dum illino fandi e dum hokka dum semme e dum nyibana dum bannu mum sabu ko tawte ko nyibata bannu fu huno won der ko san inna um jon kan sene indira be nyamire ido fi kokkol haaguyki sabu haaguyki ko heyi imum fu gacce wadda sa isuko um sabu kan watto suko um to gudu degon e na wallaji go buutugol bannu mum tawama der ko san inna um kan kan no nyiba bannu suko um no hokka suko um semme no wada suko um bannu mum woda modde sanne faise hi samani far hakkilloji mabbe hore mum suka e muinnabe e ennu inna kan en buri hakkillo yaada isukabe muininaka
même l'intelligence diffère par rapport aux enfants qui ne sont pas titi
bandirabe tinibe habaruji studio kala ngudo yowter pindulol meden handen ko wadi do nafaka hukudu suka endu innun kan non kokkol habaruji meden timmata amma ko min dilla mi de micintina on ko batu joda kala studio kala ngu handen wadan do golle jungo rewbe e nafakaaji mun salamatu kadir kan arda to batugo
banniraw ikko he umami ya don tamilo
ananal habar onna to dun no
iri habaru oyeno
nyaw gungu woni wore himbe delle iyasi fu gu yotto ke daggari me
ha ya don hal do coronavirus no
e mana
men magu yotti ke doto ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majjo
loko to robe jombe annal kokki shawara do magu ne do loto juude mudun e makatar fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agolli ri tekkerno kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum ine o ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji e loton juude modum bo ine nyandu modum fako nyaamo lote yere modum to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
a to nawo anta kogal biyan kenan
banniraw mila iccellal bannu maada imma cellal balli lenyol maada
igonga ma jam onna am buri komai mi yetti be daade ga kudaa mi han batana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger.
Filinge yaha gades
tawa fa yaha maradi e zender
gettine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leydi Niger.